B Records.
Yuko natural Lipatana kyo street it kupenda tena sion Kabla FM na kila kitu back when nobody know me Hinda relationship brengo kwanza mbo ime last long Siku jua ntakuja penda tukianzia mwanzoni Usidanganywe muni ya pendi kila sawa kwa mawazoni Sura ya ndo takuyona kila nkia mkamo
Umekuwa real na mimkano na mpenzo ya badon my homie
I never thought naeza kuja kuandikia sister duji songi Najiwa upendi tabia yangu kila sanki kwambia nkohoni Ndambio, ndo kitisha, nsikose za saluni Sometimes natana na kuchit, lakini kwa studio naongelesha microphone Nkawa mungu wa mipanga minayo tuandike story Ukini achastaki tena mtu ntakuwa alone Lakini baby says na agapi that it'll depending on me
Kina chesta tena mtu ataka niwe long
She likes my company, mara nyinga ataka niwe home
Lakini says kusa agapi that it'll depending on me
Melanin na paki makeup yuko natural Lipatana kyo street it kupenda tena sion Kabla FM na kila kitu back when nobody know me Hinda relationship brengo kwanza mbo ime last long Siku jua ntakuja penda tukianzia mwanzoni Usidanganywe muni ya pendi kila sawa kwa mawazoni Sura ya ndo takuyona kila nkia mkamoni
Umekuwa real na mimkano na mpenzo badon my homie
Na siku vumili na kupenda Wepeke yako soza nkine misha lenga Nataka unia hidi utanitenda Fuck Valentine I love you January to December Wendo kumoyoni aminia na kupenda Na nakuwa hidi stabadilishwa na izitenga Siku vumili na kupenda Wepeke yako soza ingine misha lenga Nataka unia hidi utanitenda Fuck Valentine I love you January to December Wendo kumoyoni aminia na kupenda Na nakuwa hidi stabadilishwa na matenga Matenga Titenga Melanin na paki makeup yuko natural Lipatana kyo street it kupenda tena sion Kabla FM na kila kitu back when nobody know Hinda relationship brengo kwanza mbo ime last long Siku jua ntakuja penda tukianzia mwanzoni Usidanganywe muni ya pendi kila sawa kwa mawazoni Sura ya ndo takuyona kila nkia mkamoni
Umekuwa real na mimkano na mpenzo ya badon my
homie I never thought naeza kuja kuandikia sister duji songi Najiwa upendi tabia yangu kila sanki kwambia nkohoni Naenda mbio, ndo kitisha, nsikose za saluni Sometimes natana na kuchit, lakini kwa studio naongelesha microphone Nkawa mungu wa mipanga minayo tuandike story Ukini achastaki tena mtu ntakuwa alone